Twebwe mwari kumwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu, reka rero tube turabikebanuye tubipfuriza weekend nziza, tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro cy'umuziki.
Ngaramutse neza, dususuruke. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twohereze nimero yawe tuzaguhamagara, maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe barimo bakuru banjye tuvukana baherereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandesenga Domitira, ndetse n'abandi baherereye mu karere ka Gatsibo, harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bita Igakoni, Kamazima ka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mudugudu wa Kamayange, harimo Samuel, Nyamugabo Eliya, Dani, ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuhuje, bagiriye byiza. Ndimbo nifuza kubatura indirimbo ya Rugamba Sipiriyani y'Amasimbi n'Amakombe yita Ijoro Rirakoze. Murakoze
Samuel. We nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikoranye intwaro na nyamasikika ntigirije inkoti cumaritere ku kiganzo mutanutendera mu mugongo ntirumenesha yurirakunze tumurongo murorawureka kwizinugu zose yashizimiasaenzarekera n'umurego muhe tuvumera umuririma urumenesha yurirakunze nibarutimwa yabahinda ati nimwitaze ndaruta inyamaswa mbo muri jande ndibikurikiwe ndije mwishakaka ntazikubanga nibobe zanjye zumenesha yurirakunze nibarutirwa I'm kwavu fika masembeba sina taturi ya medufata maja nuchidisha na orambu njirigo mungusha mungenesha yuri ya kunze gira ya sima
turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hajyanimana Germain ati muraho neza. Hajyanimana we yego yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Ngani chigari uhiga mafaranga ngombe uzima vizda sina rangi za mashuri sina sete ya mabjei shari wanja ni amenya hona renje ye hariko ichigari ni vajai ya mara mata najishoro na nicho Naraya Mazaro, Hilda no Hino, Piranga, Bumuye, Divasinda, Gomona, Maramuko, Najo, Piranga. Hello, Mama, Waramu Sute, Kunjo, Maramuko, Yanze, Mama. Hello, Mama, Ete Murao, Murao, Mama. kwezi kigari nsanga ibintari byanje kuba wari hatari mibereho ni kwaje abantu nibanyamwigendaho kubona ugufasha nitombora ikintu singibyiwacu we Ichigari viva jai amara mata Najishoro nani choro Narai amajaro hinda no hino Piranga Bumu ye diva zinda ngombo namara muko Nafyo piranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu y'i Kigali mu Rwanda. Basuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori Delasiene nawe utuye mu murenge wa Nyakariro. Basuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Patricia. Basuhuza n'umugabo we witwa Tomati. Basuhuza na mama wacu uherereye i Rwamagana witwa Anastasia. Basuhuza n'umumama bita Beata uherereye muri Norvege. Basuhuza n'umukite dukorana witwa Anakreti. Basuhuza n'umukipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire abatura indirimbo ya Byumbuhore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we nawe urakoze.
Kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nk'abitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Yeah.
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abavandimwe dususuruke zose kandi zisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu biganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Bizumuremyi.
Nitwa Bizumuremyi Daniel ndi Kigali mu Rwanda ariko kuri Facebook nkoreshaho Bizumuremyi Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange. Murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gisagara ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Ntambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyange Zirozo. Ngasuhuza bashiki banjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gasorare, ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose, ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godereta mushimiye Imana uri Kimironko, ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umusare Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane
Bizumuremyi, nawe urakoze cyane.
Urakoze cyane kandi n'irindi kandi nawe nkwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Nshuti mwese uko mungana, namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho ikindi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, Bonane, murakarama.